yake chai ni kunywe ndo niende kazi.
Yange wentyo.
Na mtafuta ule ambapo nitaishi naye milele. Nimushawishe moyo ila sijakani wacha peke yangu.
Kuchakumufuna.
Simo life inauma.
Biruma.
Ila mina jikaza tu.
Birumia.
Simo life inauma. Ila mina jikaza tu. Single life, single life.
Asi single life.
Nimechoka na single life.
Single life.
Na mutafuta ule ambapo nitaishi naye.
Nowhere la dia.
Milele. Single life, single life.
Asi single life.
Nimechoka na single life.
Single life.
Na mutafuta ule ambapo nitaishi naye.
Nowhere la dia.
Milele.
Omko uwe nina kwa kumpito muguru. Kwa kumbira mele kwore zango ye kusetulu.
Chironga nange wesisi muka mubika.
Aka
eh? Tukolomu kwa nugulio guliberao paka mubukate. Hate kachabalunji wanji nungu tufu na yambuze. Chimanyo wangaruteyo nenga kawa kangume. Kaivi ninki tukafume nga na kalido tukumye. Single life, single life.
Asi single life.
Ambapo nitaishi naye
nowhere la dia
milele. Single life, single life.
Asi single life.
Nimechoka na single life.
Single life.
Na mutafuta ule ambapo nitaishi naye
nowhere la dia
milele.
Nonya muvezi
umuvezi
obukazi ngategera mapenzi oba mukuru oba mtu batali na penzi kasta banga papi zanyi ya mapenzi.
Above all.